I am a gentleman. Unogwe muzigo gwefunye kutavula bulungi kashumbali ate bino bye bitafutafu yampomera okushira mulabe kimbalaka naluwomya olibika bya mmere yange olibikolwa mujisi wange mwana gwe nakwagala nganzi nakwagala nyonze mwana gwe nakulaba mu bingi ebyentuuko ate ng'obisaanira nalu oli guno mwezi ogwaka ekizikiza we tuli okigobawo munnange gonsaanira hani ogwana bino ebinyuma nebisesa nebisanyusa ebingi kotadde ankulaga eri mukwana bangi bantu bange nalondo ono sanyukamu wano munnange nendabako gambuka eyero gamenyeke mukwana obokirira bwotyo maama aha sanyukamu wano munnange nendabako gambuka eyero gamenyeke mukwana obokirira bwotyo maama manya nti siri kuleka nganzi mu muyago mungi tuli wangulanga munnange nalu mulengela omwana ono yasukako ono gwe muzigo gwefuni otabula bulungi kashumbali ate bino bye bitafutafu byampombera okukira mulabe kimbala ono gwe muzigo gwefuni otabula bulungi kashumbali ate bino bye bitafutafu byampombera okukira mulabe kimbala bino bisumuluzo kambye kwasa ono nfuuke mukuumyeranga yankuuma nkuuma nkukuuma embebi wange buli we nkulaba maama oli shaka oli munyenye ziriye zitemagana mukwano zonna ozaakisiza ndi mukitangaala mwendabira hani wange naluwomya ku kino kyondaze bankukube kadaali mwana gwe kyogwanira ekyo kikiye ekiri ku nkyaya naalu nasooka kwekebejja namwekebejja bambi etootowaze naalu munnange mwana gwe nze nawammalayo mukwano oli butunda bwange hani olina nansi yange hani wotameloni ziri hapo byonna obiri gwe mwana gwe oli bino ebibala ebingi ebyaganyula omuntu naalu oli zino mmotoka haliya omwo mwentula nenenda gye ntuuka wafuka bidduka byange mwana gwe omuliro gwe njagala wosesaamu sibirizo ntwala maama ekisooke wafuka bidduka byange mwana gwe omuliro gwe njagala wosesaamu sibirizo ntwala maama ekisooke mulengela omwana bannange mulengela omwana ono gwe nalindanga nze wampadde nfunye omutuufu gw'omusange gwe nfunye bwasanya vudde lakaayi eyo ginzaalwa ono gwe muzigo gwefunye otabula bulungi kashumbali ate bino bye bitafutafu byampomera okukira mulabe kimbala ono gwe muzigo gwefunye otabula bulungi kashumbali ate bino bye bitafutafu byampomera okukira mulabe kimbala gamba.